kwa kenas manze life imekuwa hard.
Just man, take heart manze bro, just let go and you let God. Wakati wa thiki na sina marafiki, nafanya hii mziki lakini najua si rahisi. Nalewa hata rahisi alianzia chini, nikianzia juu nitajichimbia kaburi. Uzuni na kiburi kuzidisha akili, ikuwe pamoja na umri. Kutembea na majira nikitafuta hizi ajira, ila naelewa hata nikivaa rosari haimaanishi sina dosari. So I let go and I let go. Najua kwa tayari kusafiri kwa tayari, sijui nitaenda wapi, ni kama niko ngizani, rafiki wa pizani. Best ama worst, nafanya what I must. Love ama last, hakuna ile ulast. Ngumu kufit kwa society, chini kama imebeat. Life ni puzzle, siwezi tumia muscles. Niko wise kama mola, na try to make kingdom and mola.